tena weza zitoka zikinguata dano lipo utanipata pondi gata mashasho lazime waka ni mogata na zikikubamba uneza chain mamorata
bam bam digi bam bam chikicha puff puff niki jam jam shikisha bam bam digi bam 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 puff puff niki jam 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 for me kijipa kunawo kulalisha zikishika kunawo kusafisha kakimoka na nawo kudigidwa aya bas mbuyo kunawo kulalisha
headbutt toka nikuwe mles kanitapo miupa chuta dani NFS nilichorea mange mtupatane mamba deng mashashola ndiyo vitu tu kwa mind na finesse dianga songi na zipiga shifla na kikoro njamu mboka la kichizla tunatesa na wakoba ni wafisa kuashfisa riang ficha riang fisa tuko na shang niko na gang na maria mbeso amemuo kwa nadai kuziban zilipuke ka vile zinalipuka iran si uziban atumain dwarazi wa kingam
bam bam digi bam bam chikicha puff puff niki jam jam shikisha bam bam digi bam 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 puff puff niki jam 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 for me kijipa kunawo kulalisha zikishika kunawo kusafisha kakimoka na nawo kudigidwa aya bas mbuyo kunawo kulalisha
tuko na projo inafaa kuwa mbele mbogi genje kuchachisha siyo meme tuto mwaid kama river kamene nepiga mbaka analia tuko matembe Ngoko tanga tanga kama mende akwende anajiona amemea pembe
Guzman do mwenye wanamuika na warosho zote wananiwinda watana uombo gigenje cha lazima leta mambo uone ukipangwa rusha dis tu wache unajishuku kamna mambo si waka kama nare
bam bam digi bam bam chikicha puff puff niki jam jam shikisha bam bam digi bam 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 puff puff niki jam 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 for me kijipa kunawo kulalisha nikishika kunawo kusafisha kakimoka na nawo kudigidwa aya bas mbuyo kunawo kulalisha
new vibe tunika niko malego mogila izi na rieng tundi machuenga Mauskan zimeliet ni wolipa Wede ya matao ya salopa Tukonditni ni masiwa tu kwa pori Na majaji wamekwaria mamoki Kuwa dungi, kuwa bambicha na shedi Na maaijin wameriet kwa warena Tuko tiffin, kila rima ni maroskla Kuwa doshwe kwa warena Sabo genje, mi upiga kama roro Kama gwede, au nawo safisha Tunawo waganis
Bam bam digi bam bam chikicha Puff puff niki jam jam shikisha Bam 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 digi bam 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 puff puff niki jam 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 for me kijipa kunawo kulalisha kishika kunawo kusafisha kakimoka na nawo kudigidwa aya bas mbuyo kunawo kulalisha
VK master Bie gangsta, awadu slambo dem kia ando awadu GME mno fufi eni
Banga